Yeah.
The true boys in the building. It's 9-6, baby. Kalna nikosha, vendo faraja yangu usawa huu. Wengine linitocha, kisa sina vyangu mtembea kwa migu. Mungu fundi ameniletea wewe, navyo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe, na ukichoka bongo twende kwa madiba. Na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivyo mzuri unanipa shida, na nilivyo na manguvu sitawapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweti, kabuja ni peti peti. Meno yangu wabe taiti. Nikikuona na sweti, kabuja ni peti peti.
Twende kwa madiba, na ugu papa bongo watakuiba. Jinsi ulivyo mzuri unanipa shida, na nilivyo na manguvu sitawapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweti, kabuja ni peti peti. Meno yangu wabe taiti.
Mamu nanoika roo juju. Nataka twende town kwa migu. Penzi lakono machanganya na juju. Na kama shule weni chukiku. Na ukichoka bongo twende kwa madiba. Na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivyo mzuri unanipa shida, na nilivyo na manguvu sitawapiga.
Oh my girl, you're fire. Moyoni mwangu sitoweka, wimbo nitaulinda usiku mchana. Please don't get tired. Mwana jaribu kukuiba, shawafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweti, kabuja ni peti peti. Meno yangu wabe taiti. Ay, 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 ay. Nikikuona na sweti,